50 languages. 70.
70.
To like something.
Ville noe. En.
Would you like to smoke?
Vil du røyke?
Would you like to dance?
Vil du danse?
Would you like to go for a walk?
Vil du gå en tur?
I would like to smoke.
Jeg vil gjerne røyke.
Would you like a cigarette?
Vil du ha en sigarett?
He wants a light.
Han vil ha fyr.
I want to drink something.
Jeg vil gjerne ha noe å drikke.
I want to eat something.
Jeg vil gjerne spise noe.
I want to relax a little.
Jeg vil gjerne hvile litt.
I want to ask you something.
Jeg vil gjerne spørre deg om noe.
I want to ask you for something.
Jeg vil gjerne be deg om noe.
I want to treat you to something.
Jeg vil gjerne invitere deg på noe.
What would you like?
Hva vil du ha?
Would you like a coffee?
Vil du ha en kaffe?
Or do you prefer a tea?
Eller vil du heller ha en te?
We want to drive home.
Vi vil gjerne kjøre hjem.
Do you want a taxi?
Vil dere ha en drosje?
They want to make a call.
De vil gjerne ringe.